E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero o te wā, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei te iwi, kei te whakakotahi o ngā marae o te tonga o Tāmaki Makaurau i aratau anō, kia pai ai tā ratau āwhina i ngā whānau, e hamahama hia nei e te kōwhiori. Ana, kei te arotake hia te pūnaha ture o tēnei whenua, me ngā hā. Kinikina, e whai ake nei. Kei te whakakotahi ngā marae me tahi o ngā ropu hauora Māori o te tonga o Tāmaki Makaurau i a rātou anō, kia pai ai tā rātou āwhina i ngā whānau, e hamahama hia nei e te kōwhiori. Anei rā a Bernie O'Donnell o te marae o ngā whare wātea.
Era ki, e hara tira i te mahi e āhotanga hou, ka whakapiri tātou i roto i tīne me ko te kotahitanga. Kotahitanga o ngā marae noana ki te... Ia tāmete ki te tonga, ara ko mātua ngā whare wātea, ko te marae o Maniwewa me te marae o Papakura Anura. Nō reira, e hara mātua i tāua ki a tātua Anura. So, yeah, e hara i te mea o hou. Ko te mea o hou, ko te tāinga mai o tēnā PA Chauai, whare haumaru, ara ko National Health, Māori Health Coalition.
Kei te arotake hia, te pūnaha ture o tēnei whenua, kia tahuri ake tātou ki Alana Thomas, Roya Māori.
Tuaroa nei mātou a ngai Māori e ki ana, e noho hapāna, e noho he ana tā tātou pūnaha ture mo te iwi Māori, mo ngai Māori. Nō reira, i tuku au i tētahi mihi, hui ture, engari anei a hau, kāre i te ohorere e te tūngane. Kāre i te ohorere i ngā tatauranga, me ngā kitenga, ngā whakataunga i putake i tēnei ri puata nei. Ko tāku e āu e pānui ana i tēnei ri puata. Ko tētahi kaupapa matua i putake mo te legal aid.
E re re tonu ana ngā titi hawatanga i te taurawhiri i te reo Māori, whai muri hoi ta whakawhiwhinga o rātou ki tētahi tohu nui e te kotahitanga o te ao i tēnei wiki nei. Anei rā a Rawenia Higgins Toihau o te taurawhiri.
Mo te kaupapa o te wātuku reo Māori i te rātou, mo te tau 2020. Ko taua wātuku reo Māori i te wiki o te reo Māori, hoi anō e ai ki a rātou i ki te rātou, koe nei te huihuinga nui katoa mo tētahi reo taketake o te ao, ahakoa mā te ipurangi. Engari, i whakamihia ngā kaimahi mō tā rātou whakapito ngoi ki te tuku i tēnei kaupapa, kia horapa te whenua kamatu, kia horapa te ao.
Nā ki ngā kōrero o te wā mō te kōwhiori o rua rau mā whitu kēhi hō i huāke i te hapori i te 24 haorane. Ko tahi te tangata i mate i te 24 haorane, ara he wahine i roto i ona tau 90. Nā o ene kēhi o rua rau mā whitu nei, ko tahi rau 92 kei roto o Tāmaki Makaurau, toko rua kei roto o Rotorua, toko rua no hoki kei roto i te rohe o Tararua, toko whitu ngā tūroro hou o te kōwhiori i roto o Waikato, toko rua kei roto i te tai Tokerau. 90 tāngata kei roto i te hōhipera i tēnei wānei, toko whā o rātou kei te wahanga whā omomo. Hei tā, te kahika o Rotorua, Steve Chadwick, me mātua whai te hunga o Rotorua i te kano ārai i nai atonu nei. Hei tāna, i mohi o tonu ia ka tai te ngāngara nei ki Rotorua a tōna wā. A iaia nei kua tai mai, nō reira me whai te hapori i te kano ārai, hei korowai mō rātou. E kōkiri tonu ana, ngā kapa haka o roto i te tai Tokerau i wā rātou au Rautaki e kano ārai tia ai te marea o te takiwā. A neira a Blake Ihimaira.
Me pēhea tātou, me pēhea te Waitangi Cultural Committee e tōhaina i etahi moni. Hei āwhina i ngā kapa, you know, kia kōkiri i a rātou ake kaupapa. Nō reira mā te whakaawe i a rātou hāpori ake. Koeira noi ho te Rautaki. Whakaawe i tō hāpori nui, kei tō rohe ake, ki te āki koe i te kotahirau tangata. Neke atu mō etahi kapa, engari koeira te whāinga matua kia kotahirau ngā pūwero ka tohaina ki tērā hāpori me ki.
Nō re re tiwi e whai ake nei ko ngā tai pitopito hā kinikina.
Etu whānau, the movement of positive change against violence. It's time to take responsibility and action in our communities to support whānau to thrive. Go to etuwhānau.org or like us on Facebook. Etu whānau, te mana kaha o te whānau.
Get your daily dose of Māori news and information. Pāki Waha, weekday mornings from 7 on Radio Wātea.
Ko te parirau o mua o te kaparangatira o Waikato me te Waiariki a James Lowe, tētahi tino piata tamai mo Airani, i roto i tō rātou toa ngā whakahirehire ki ngā ōpango i ngā rangi whakatānei, 20 mā iwa ki te 20. O tira i etahi atu pakanga i Wainganuinga whenua o te ao i toa a Afrika ki te Tonga ki a Kōtirana, a ko Ingarangi i eke panuku ki a ahi Treiria. Koe ranga hā kinikina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāte. Mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.